palim cheese, bebe. Kila sifa zawadi yangu kwako ni uwimbo mzuri magola tani kifa naomba po kwako ndo ni chimbwe kabuli I love you town kwangu we ni wife zaida damn dead ya mpenzi sometimes na wadho kinacha ntakuwa crazy mana usiku na ni rather kipwa ni kwako ichezi kuishi mbali nawe mwanamke uwa siwezi ejelishi we ni lala Temeke au Mbezi hauna kiburi na unasula yopole jina rako zuri girl unaitwa Yole Shoga tako kina iromba na sai ya wataki niwe wako wanaponda siku fai kina ilemi kina isanga yunga kina mbalizi ni wagura mejipange la wendo na nipo kitu kwa mtoto na nchanganya kwangu shobo kemi dako paka baba na mama mekubali nishi kwako nambie nini unataka na nini hautaki naitaji ni kubisho pendeze kama Masaki kipaza ifikisho zaidi nzuri ya itraki uya na rap na yule mimi na rap na wewe change niko shule kazo lifanya nchilewe ati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha loyo na rap na yule mimi na rap na wewe change niko shule kazo lifanya nchilewe ati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha lati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha lati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha ya wa ini brother njea weni bonge ramsichana unanipa rambazo iga wilo hana unanipa rambazo iwalanje hana yani unanipa rambazo atasongwe hana kiuno chako gombo na kikata kwa nizamu hey girl uskonde ende rap nipo tamu mtoto meumbiko na tingisha kawatele watu wa kilaliko na wapigisha misele poziza konsavaga dina mkosha izi kina sindresha wubaga kozi weni zaidi hey hana chani date love class we mwalimu kinywa chako kingani kina nipa matarimu wazulu na makabulo na zamia geto kwako na shukulo wanithulu kwa kujua mbwependako haiwa husu chaji tusu kunibeba na mbeleko kwa nani lusu ni mbusu na nimshike makondeko uyo na rap na yule mimi na rap na wewe change niko shule kaso lifanya nchilewe ati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha loyo na rap na yule mimi na rap na wewe change niko shule kaso lifanya nchilewe ati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha lati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha lati U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha bro It's all about U-Town All about my town I really love U-Town And all U-Town real niggas U-Town U-Town you are my true girl U-Town U-Town unanikosha lati U-Town U-Town, you are my true girl, U-Town, U-Town, no nanny question, bro. Shout out to Simple Ritty, T-Boxy, Mondiac, IZ, and all U-Town real niggas, fighting cheese, baby.